exclusive to Zayd Hype Mag.
Mwaise, mwewewe lanshini shandela nda. Wafitala kalanda na desu. Tawazo nkapwelo wakuchalo wila ntinyai.
The industry.
I got too many questions on jipushande chuchu tika kumpashi efombona na fimpesh. Ameso yandita fwala emundelosha. Kufintumbona uwaida no watch. Independence quiz and chowa kofishe fole sefi. Chalo baluidile cha badi chona ula. Tule kondema racism kuba sungu. Patao kamu fweka tule ipa tule mitundu. Ichalo chandilandi ya fulo mukuba. Bati chipala kwata mami rozi ya likuba. Ulandu wa malidasto kwata wa fulo bupuba. Njelele niko kufiona landa munchikatanga ninduba. Gacha kushini na nishi ni kumutima na kumi. Zambia chidi chalo chakubombelo kuria. Salari ipokuri bajeti taula folande. Chari umapa na mande moneka kwa nisande. Ande apa kwa tita kwata yusipede. Gava kupisha nina ni wasosa ifi ulande. Feri rubana system kaleva penya. Topali finger chinja na ngubuteko twinga chinja. Ndemieva it's a hard truth to swallow. Na koku misepera na shisendwa nechalo. Ati we the future leaders of tomorrow, yeah. Demo na mufe wacha korwa na maule. Cash mukomboni mwisu idia manudu piki. Yatuma model otukopwa na machai nizi phone. Role model vena Anita vena Haili sika yungu na bambi abafula. Viral video ya fume ya maibu. Sangana rande fona mwene kunabe mkaka na besa. Social media adio na ulapa fionzi. Nifue boba mzungu belela pabonzi. Umwancho befishu fia chitika kuntambi. Ati umwana kashichitenge kumushirimbi. Government ukuba wrong. Iwe right, muzambia chalo chandi. Iyo ni risikini. Uchushivuka liuka papata sana mune. Golenta alika kepshe kinzi malembe. Upubanga tepa Facebook nishini mmapepa. Front page letika mbwiri kubaka lampa. Gachinshi cha shupa. Nifisha alufia nyabe vila ichalo mwalivaleka kovale yendela. Na masambiriru hapa nomba. Yari ya digitala. Mist of education ni kufula fe edagiram ala. Kwa wafema politics yansalapa. Onse ku lila pabantwe kwa fwaya. Ama politics ya fiongo na violence. Nishfoba lea tule kula vale tuwewe shino sense. Zambia tuchita dresa amali ya shiabu puba limo kuno limo. No kusha aya manu. Awaku wata power, tawaku wata idea. Awaku wata idea, tawaku wata power. Bantu, ichfuile bateke abantu. Vale te kafe imiafune fiunsu. So muneno kuina na vena. Kwa teba umebambi no kusunsha bale sunsha. Tatua kwa tama natural disasters. I guess we are born natural disasters. Ushose kanavu. Pakuika la wino kamongo nwa nabo. Kepshe bifulo pirato cha mafumba. Goleti wufi protesting ba mumpanga. Zambia chalo chandi chila nte kunya chila mpenseko. Ufuile wako sa nenshi mbyule imyako. Mwana walipua pwe chitende kunsapato. Walingira pwe nchito ya kufwa enchito. Baba sparks ukubai kata. Na nomba patala fuma. Gaba no murandu nishichireta chamu pinguila. Foninga landa kofi. Fuli Mandela. Shout out to Mr. Bowman Lusamu. Mao Sam. Na wambia bondu mbwili oku. Opu na shumfui kaini wani.
The industry.
Na makadoku. Nebo nani partisan. Ndanda fefo ndemo na ini wani. Young out.
Exclusive to Zayd Hype Mag.
Nizzle Records.